online baba, si online. Boss.
Ukhaya umngani wethu. Ukhaya umngani wethu. Ukhaya umngani wethu. Ukhaya umngani wethu.
Hey, kona ke le interview.
Thank you.
Ukujayivisa abantu ngumsebenzi wami. Ukujayivisa abantu ngumsebenzi wami. Ukujayivisa abantu ngumsebenzi wami. Angithathi chance.
The band's going.
Amen.